Ingiphethe my boots, phuza ishampoo, phuza ishampoo. Cela ungangikhuzi, cela ungangikhuzi. Hlonipha kakhulu, sengaba inkunzi, sengaba inkunzi. Ngeke usangikhona, ngeke usangibona. Ngithiya ngithola, futhi uyangichaza. Bonke bangcanywa, sengokhangfu. With the raps tongue full, keep it tongue full. Ngidi bantula, mina nokayi one. Sombe sky two, camera ngishuthe. Bonke bangibuka, bonke bangifuna. Bonke bangicanywa, bonke bang...
Never cried wolf, izinto zangempela. Thengisa ngesauce, got a drive through. Give you nice deals, khathanga two. Since high school, vele siyapush. Vele siyasus, I shove my shoe. A Zulu computer, giri pantula. Boogie track suit, Kali statute. Bekome shampoo, iba nambo. Beshisa kakhulu, besgroova kakhulu. Besenza kakhulu, besenza kakhulu. Senza kakhulu, senza kakhulu. Got too confused, buka ngeyibuka. Ifa leyithuthi, buka leyipura. Buka itafula, phezu kweyitulo. Shower neyitulo, kusha nezolo. Puff and pass, super size awesome. Sonke siyayifota, mesa siyayiposta. Dala ngigood, since fantuka. Buzo magriza, siyaba supporta. Nabo dado, siyaba supporta. Call me Don Spovington, Zulu mafioso. Came through with the spova, animal zoo. Shambok logo, get it tattoo. Tina may brew, we like a typhoon. Stella e news, Zulu yakuza. Tupaga cool, Tupaga cool, Tupaga cool, Tupaga cool.
Shout out to the Spovingtons, man. Tupaga cool, Tupaga cool, Tupaga cool.
We recognize real, recognize real, recognize real, recognize real. We recognize real, recognize real, we recognize real. Recognize real, angena banyene, ngena banyene, kwachitheka ishef, chitheka ishef, angena banyene, ngena banyene, chitheka ishef, chitheka ishef.
Awuzwake?
Ayi.
Lala lapha ke Smali. Use ungamasonto amathathu ngikwelidala 5 rand. Uzokhokha noma?
Cha, gogo, nginesu lapha.
Awufuni singifuna 5 rand.
Ayi, into bengithi sizoya singalapha eposini yabona kule account yami ngizofika ngikhipha imali ke bese ngiyakhokhela wena nosisi angathi
une account wena yokugcina imali.
Aw, Stums Sibali pho ubungasho ngani?
Hayi nawo zange ubuze Sibali. Into nje ngempela Sibali ifika manje la engqondweni yabona ukuthi kana nginemali lapha eposini. Masabeni ngempela ngivele ngithi shwi kule account bese ngikhokhela usisi lo